call me Trevor from Ofati. Mpako ni banyeta mwati. Gidi, a Trevor Sandboy. Tune tugoma mwana tenyo mida.
Papa wambie.
Tukuwa yambulira batida.
Papa wambie.
Mr. Dita na yambulira matida.
Papa wambie.
Papa namba wambie.
Tune tugoma mwana tenyo mida.
Papa wambie.
Tukuwa yambulira batida.
Namba wambie.
Mr. Dita na yambulira matida.
Papa wambie. Papa namba wambie.
Papa wambie
bakunye reggaetoni. Kanoka nyuma kafula ringitoni. Yanza tikubye sandi boy doni. Bafeke rapa mutemba we kaloni. No death for them, no fear them. That you saw all that step, you had to go to them. Kufamba tonali, you know you never could game. Kati nkusenta, nisoko funa muna fam. Tambuza temfa, manyichi mutengenda. Sani boy mrap, unakola tenda. Nisate munsovo, lapide Wakanda. Kulukuta Luganda, stela ya babanda. Vita rap commander, deva mu Uganda. The first thing I send, kaviri wakibenda. Kaweleza burenda, kanaka imba tenda. Baby nakupenda, kuwanga. Tune tugoma mwana tenyo mida.
Papa wambie.
Tukuwa yambulira batida.
Papa wambie.
Mr. Dita na yambulira matida.
Papa wambie.
Papa namba wambie.
Tune tugoma mwana tenyo mida.
Papa wambie.
Tukuwa yambulira batida.
Papa wambie.
Mr. Dita na yambulira matida.
Papa wambie. Papa namba wambie.
Senyo rapo nyowezi hire hamutima. Kitire na mutima nyowe tingiri tima. Sete nkafuna muka mutu kamfuka bima. Trevor mbatire mbahire mukirima. Sina mwobo leke bebyo kamara yo. Mr. D the wama kazi nateka yo. New Stella takusobo liwe ruka yo. 42 wa mazire mutu leke tugende yo. Masoga twine ngari gali mutienda. Sandi boy mrapu mkakola tenda. Timu kunsobo la nyeta Wakanda. Nyeta Wakanda.
Adie, Zina, Atuoke,
Zina,
Abuoli,
Zina,
Amadi,
Zina,
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 Zina.
Tune tugoma mwana tenyumida.
Papa wambie.
Tukuwa yambulira batida.
Papa wambie.
Mr. Dita na yambulira matida.
Papa wambie.
Papa namba wambie.
Tune tugoma mwana tenyumida.
Papa wambie.
Tukuwa yambulira batida.
Papa wambie.
Mr. Dita na yambulira matida.
Papa wambie.
Papa namba wambie.
Papa wambie.
Mba wambie.
Papa wambie.
Papa namba wambie.
For your product.